Enensisi ya fe Fena tuita mubuisi Abali wo banji bavawo Fena liye kubo Manyanti mukutia mukama Mwemosibu kama gezi Baibuli egambanti omugwagwa Yagambanti teri katonda Negomba nyomu bula mubwange Nebwendi bankadie Nsigaza mafuta gayimba Agasinza katonda Obulungi nechisa Omukisa nokuganja Obuvumu nobuwanguzi Bigende nange Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzunezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzunezo bulamu bwange Nywerere kugwe Mchibatu cho ayi mukama Mwintate ena kuzange Kubigere byo ayi kabaka Kwenjege solu balwange Omukisa gwa Ibulayimu Okukiriza kwa Danieli Obuwanguzi bwa Yoswa Bibere nange Amafuta galoni Obuvumu ngo bwa Daudi Obunabi bweria Bibere nange Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzunezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzunezo bulamu bwange Nywerere kugwe
Onyambanga mukama
Malaika otata nkume